mama misipendi kujichanganya bwana baby wangu na wifu na kinuna ndo nakosa gacha kufanya usiku wange wa maumivu ngasira zake kinuna na nitamai usiombe pandishe moli la kimasai ngapo ni fujo siku kuchamba kachai amejikopesha nini ndiye jidai kwanza hataki mazoe anajisia tofauti hataki kuona usiku nikichati hataki unikomenti kopa statasi hataki anaona wivu alafu apendi mitungi ya mtu wa mikasi nombeni mfanye uchunguzi wana sayansi tujue kongwa kodongwa malmasi hata mimi nakuwa na wivu wasiwasi apendi kuniona niko na wasichana amesema imani hiyo ana sio kufa kupona bako wa corona yananijua na tunajuana eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba.
Come on, pitch, come on! Pull up, pull up, pull up!
Wow. Ikitokea mepangwa kwa mafungu nisiwataki na kutaka wewe au kwa mfano nikiambiwa na Mungu chagua mmoja na kutaka wewe wala sijari hata mpinge majungu paranga ruksa unibebe mwewe wachambe kindi hata wachambe kizungu siku wachana ngumu waelewe
we my golfi ndo my chakori kushbute rabadan ware wa sushi kushna ibabuchi tujimi rabditahi apendi kuniona niko na wasiana ya mesema imani yoana sio kufa kupona bako wa corona yananijua na tunajuana eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba.
Blazers is Sony, Bobo di Simba, Blaza Idi Nando, Ali Laida, Michezo, Fadidi Montana, Zedi Tarenti, Yusha Family, Njomba Tampo.
Come on, beat, come on!
Mwanangu Big Jaipa, Awe. Mwanangu Shaupa Shambe Kibuzi Matuozi Soja Mietu.